bonke abantu abathanda uJesu baphakamisa izandla abakusinde kaugqinile. We'll be right back.